radiyijwi ry'America ivugira Washington DC mu kirundi n'ikinyarwanda n'umwanya w'ikiganiro agasaro kaburaga umwihari kwa muri sanga ikiganiro mutegurirwa kandi mugezweho na Jeveniste nshimiye imana. Hashize amezi atandatu igihe twahimbazaga umunsi wa Noheli nabateguriye ikiganiro nabagejejeho nzirikana amagambo ya nyiricyubahiro kardinali w'u Rwanda Antoine Kambanda yari yabwiye abakristu ku munsi wa Noheli ko Noheli ari umunsi w'abana ko bagomba gukundwa bakarerwa bakabera Imana. Icyo kiganiro agasaro kaburaga cyasuzaga umwaka nagihariye abana bakuze badafite ababyeyi. Abo bana baje hano mu kiganiro agasaro kaburaga bashaka ababyeyi babo barimo na Joseline Uwamahoro. Ndamuharira igice kinini cy'ikiganiro. Impamvu ni kumufasha kwandika amateka ye mashya kuko yari amaze imyaka 25 abyifuza, yari amaze imyaka 25 atandukanye na nyina. Nyina nawe ntiyarazi ko umwana we akiriho aramubonye. Iki kiganiro kandi ngituye ababyeyi mwese mugira ubuntu mukarera abana nk'ikiremwa mubakunda mukabaramira mukabakuza. Umwe muri mwe ukwiye amashimwe y'umwihariko ni Donna Marlene Mukayiranga niwe wareze Joseline Uwamahoro. Nabibabwiraga mu kanya Joseline Uwamahoro ari mu bana na hari ikiganiro mu gihe cya Noheli. Inkuru y'umwana w'igitambambuga wagarutse mu Rwanda yizera kuzabona nyina, ukwizera kukamubera inkingi y'ubuzima. Ndifuza kumwongera mukamwumva. Atuye mu karere ka Kicukiro, umurenge wa Masaka, akagari ka Kimo, umudugudu wa Kabeza. Yaje mu kiganiro agasaro kabura agashakisha nyina Serafine Kayitesi, ambwira ko akomoka igashora mu cyahoze ari Kigali Ngadi.
Akuzengerwa na Masenge, kenyine sinari mbizi ko uwo Masenge ko ari we mama. Kenyine ngiye nshakenge ngenda mbimenya. Noneho papa wanjye afite amakuru ko mama wanjye ari Umunyarwanda, noneho papa wanjye akaba Umurundi. Nuko nigira inama yo kuzajya gushakisha nyine mama wanjye. Ariko narashakishije ahantu hose, twagiye muri Croix Rouge, twagiye kuri radiyo, ahantu hose ariko twarashakishije turaheba. Gusa amakuru wenda nari mfite ni uko nari nzi ko umuntu wanjye yitwaga Kayitesi Serafina, akaba yari atuye ahantu bitaga Idashora mu Kigali Ngari. Rero nagerageje gushakisha ahantu hose banavuge se ko Kigali umuza Gashora ari kawuzi izina rya mama wawe gusa ntawo bavukana uzi, nta wa mama wabo uzi, se twabigenza dute? Turakomeza turashakisha biranga nyine kugeza na n'ubungubu. Ubwo rero numvise agasaro kaburaga ni ukuntu abantu bagenda babonana n'ababo hashize igihe kinini cyane, bavuga ati nanjye wazashakishayo umva ko koko namubona. Umuntu ntigeze ngira amahirwe yo kubona nawe isura ye nkareba nanjye icyiza ko nabasha.
None se Joseline, uwo ushaka ni mama wawe gusa cyangwa urashaka na papa wawe?
Papa wanjye we nigeze kumubona, ariko ntabwo urebye ndashaka mama cyane ko papa we nimuziho, ariko mama we niwe ntaziho na gatoya.
Papa wawe muhuye, wigeze umubaza amakuru ya mama wawe?
Narayamubajije, ariko nyine papa nari nkiri mutoya, hari n'ibintu iyo umwana akiri mutoya atitaho cyane ngo yange nyine ko yigendeye aramunsigira. Papa twabaga muri Tanzania,
aho muri Tanzania yavuye akagaruka mu Rwanda akagusigira papa wawe na kahe gace ka Tanzania
nari nkiri muto yatwabagana mu muhandi yaniruka neza yitwaga harahitwaga Rukore niwe ari Rukore
hasa aho hari inkambi ya Rukore hakaba n'inkambi ya Benako yari nini cyane wari muyihe muri zo kwari ebyiri
nabaga Rukore gusa nabaga Rukore n'utwabanaga na papa gusa uwo mashenge nabwiye wanduraga yabaga hitwaga ibumashinira niruka neza
hanyuma se mama wawe yagusigiye papa wawe amubwira ko yigenda yisubiriye mu Rwanda
oya mama yashakaga kuntwara kuko nyine yashakaga ngo kuntwara akanjyana nyine akanyika papa nyine ko papa yakatabishakaga yiga imigambi niko nabyita anjyana kwa masenge atabizi noneho uwo masenge kubera ko nyine yari atuye aho ngaho ibumasi niho yanjyanye niho aba ariho njya kubona n'uwo mama wanjye arigendera
agasaro kaburaga kabonetse
maze gusaba abumva ijwi rya Amerika gushyira hamwe tugashakira umubyeyi Joseline w'amahoro umwe mu bakunzi b'ijwi rya Amerika Jeanne Pomusene Kagabe utuye igashora yarabyumvise asanga muzi ndetse ajya kumureba kugira ngo amenye niba ariwe koko navuganye nawe ati mu karere ka Bugesera umurenge wa Rweru akagari ka Batima umudugudu wa Kamudusi
Kagabe Jeanne Pomusene kazi neza ku ijwi rya Amerika.
Yego.
Kagabe ni wowe wumvise amakuru y'uyu mwana w'amahoro Joseline ashakisha umubyeyi we umaze kuyumva wumvise uwashakisha umuzi.
Maze kubikurikirana. Numvise hari umuntu duturanye witwa Kayitesi Serafina.
Yego.
Hanyuma ndamusanga njya kumubaza ko hari umwana yaba yarabuze w'umukobwa
akusubiza ngo iki
ambwira ko hari umwana yashize muri Tanzania ariko ngo yamusiganye na se isha yaramutwaye amujyana kwa nyirasenge
yego
hanyuma ngo yashaka kumuhungukana ubwo ishe yanga ko amuzana ajya kumuhisha kwa nyirasenge nyina araza musigaye
yamusize atamwanze ari uko gusa se yanze ko amutahana
ntabwo yaramwanze rwose ngo nawe yagize agahinda ko kuba asize umwana wiwe ariko ishyari yagiye kumuhisha kwa nyirasenge
wowe se uko wari wumvise uwo mwana avuga ku ijwi rya Amerika ukumva n'ibyo nyina uwo nita nyina magingwa ya Kayitesi wumvaga bifitanye isano wumvaga ari umwana n'umubyeyi
yewe kubera ikiganiro nkunda kugikurikirana buri munsi
yego
rero numvise bavuze ngo arashakisha nyina witwa Kayitesi Serafina wahoze atuye muri komine Gashora
yego
ndavuga n'ubundi kubera ko ariho yahoze atuye reka nje kumubaza numve koko nisanga atari byo ubwo ndabyihorera
yego
ubwo ngize amahirwe arambwira ati rwose nabuze umwana wanjye namusize muri Tanzania namusize namwe ati n'ubundi nzi ko yanapfuye hanyuma rero ubwo nimero yawe ntayo twabonaga icyo abikoze kubera ko hari abantu bafite za telefoni za smartphone
yego
twanagiye kureba umuntu ufite smartphone tujya kuri YouTube dushobora ku kiganiro ni nabwo nabonye adresi neza za uwo mukobwa yaba
yego
hanyuma rero nimero yakora ko ntayo twagiraga kubera ngo ndagukurikirana ijwi rya Amerika y'ikiganiro isatu bashumba kunda gucishaho cy'urubyiruko
yego
baba bavuzemo nimero ashyizeho nimero ya telefone ubwo mba ndayanditse mwandikira ka message ho kugira ngo azamuze nawe hanyuma ndebe uko umukobwa twazabona ka nimero kiwe
urakoze cyane uwo wabonye kuko ni nyina wa Joseline uwamahoro Josephine Kayitesi ibimenyetso umpaye ibihuye n'amakuru twari dufite ubu ngubu ahasigaye ni ukugira ngo tubahuze bashobore kumenyana bahure nk'umwana n'umubyeyi ariko nagira ngo ngushimire byimaze yo wowe kimwe n'abandi Banyarwanda benshi bagira uruhare rukomeye muri kino kiganiro agasaro kaburaga bacyumva kenshi bigatuma bashobora gutanga amakuru atuma dushobora kubona abo twabuze ndagushimiye cyane mbikuye ku mutima Bwana Kagabe Jean Pomusenge
namwe turabashimira ubwitange mugira rwose nari kubona nimero yawe murakoze kabisa
agasaro kaburaga
umubyeyi umaze imyaka 25 atabona umwana we yakeka ko ashobora kuba atakiriho yakika imirimo akakirwa na radio ijwi rya Amerika imubwira ko umwana we ariho kandi ko amushaka yifuza kumubona abyakira te Kayitesi Serafine namusanze igashura antegereje mubwira inkuru nziza
nabuze umwana w'umukobwa nuburira aho bita Tanzania ubwo rero kumubura papa wiwe yari umurundi sendi igihe cyarageze cyo gutaha mu Rwanda papa wiwe aramunyaka amushyira nyirasenge twabaga ahantu mu nkambi ya Rusore amujyana aho bita mu nkambi ya Rumasa ubwo rero amaze kumujyana yari afite imyaka 4 cyo ndataha nza mu Rwanda
igihe umuturanyi wawe Jean Pomusenge Kagabe yazaga kukureba akakubwira ko agufitiye amakuru y'umwana wawe Joseline w'amahoro ugushaka akakubwira ko yabyumvise mu kiganiro agasaro kaburaga wabyakiriye ute
byarandenze ahubwo byaransanze kuko naje kujya kwa Gitifu ngo ndebe ko hari icyo yamfasha Gitifu y'umurenge birangira byanze ubu ngubu ikintu nari ntegereje nyine navugaga ati Imana yatumye abasha kuvuga abo duturanye bakabumva izabasha no kumunyereka nyine
umukobwa wawe yitwa Uwamahoro
Joseline
Joseline iryo zina ni wowe wari mwise
yitwaga Ndayisenga Joseline
Uwamahoro mwaryongeyeho nyuma
ubwo ni papa ngendeyeho kuko yamujyanye nyine mu Burundi urumva ari umwana muto cyane yari afite imyaka 4 twari Tanzania naho ubundi twamwitaga Ndayisenga Joseline
ubu se witeguye ute kuba wahura nawe
ndumva byandenga kanezereza cyane umva mbese umwana mwiza sindi
nta makuru ye wigeze wongera kumenya kuva wamusiga muri Tanzania nta kindi wamenye
nari nzi ko yapfuye ntabwo nari nkibitekereza
wari uzi ko yapfuye mu kiganiro se bigeze bakubwira ko hari umuntu wamutoraguye akamurera ubu akaba amufite amutunze nk'umwana we
icyo kiganiro cyumvishije uwo muturanyi ambwira yuko hari umuntu wamutoraguye avuga ati cyama nibuze nkareba ariko nabona naho nkinga umusaya ari ahantu nyine nawe urumva umwana utagira nyina umwana utagira se byaramusanze nyine kandi icyo kiganiro ntabwo nigeze nkiyumvira ariko uwo ni umwana wanjye
uwo mwana wawe reka mushake muhamagare muguhe muvugane ningira rurema n'uwo mubyeyi wamureze nawe arabahari nawe muguhe muvugane ugume hafi
birumvikana ko Joseline Uwamahoro ariwe wamenyeshejwe imbere inkuru nziza mbinyujije ku mubyeyi umurera Donna Marlene mu Kayiranga kugira ngo amutegure basangire ibyishimo ahasigaye ngiye kubahuza umwana na nyina bamaze imyaka 25 batabonana umwana yari afite imyaka 4 igihe batandukanaga igihe kirageze
Oui, Joseline. ni Venuste Nshimimana ku ijwi rya Amerika mu kiganiro Agasaro Kaburaga. Duherukana mu kwezi kwa 12 umwaka ushize mu gihe cya Noheli n'ubunani ushakisha mama wawe. Nagira ngo rero nkubwire ko uwo wari utegereje iyi myaka yose mama wawe uko wamushatse, uko wamubwiye, namubonye
bindi ndikumva wayanga hari n'inzozi z'ubugere wo nkasanguka ntabwo ndi kubyumva neza.
Ntabwo urimo byumva neza.
Ndumva wayanga ni inzozi ahari nshobora kuba ndimo ndarota.
Noneho reka ngufashe kurota reka ngufashe kurota noneho mama wawe muzane hano mu kiganiro tudatinze. Mama wawe muzane mu kiganiro hanyuma muganire gato. Madame Kayitesi Igashura, muraho
muraho neza.
Umukobwa wawe w'amahoro ari hano kuri telefone ngaho mubyeyi suhuza umwana wawe.
Ezerine
nikukumva
muraho
muraho neza.
Ngewe mama wawe washatse imyaka myinshi ukamuhora reko yumva
nikukumva.
Nagira ngo nkubwire yuko nabanje kwitonda nafata igihe gihagije kugira ngo menye koko niba ari we mama wawe amakuru kwa yambwiye nasanze ariyo. Nakoze iperereza ryanjye byimbitse nsanga ni mama wawe, niyo mpamvu niyemeje kubahuza. Birumvikana yuko nanone ntabwo nabyumva ko mama wawe umubonye ariko nguyu mama wawe akawa wundi. Banza ufate igihe utekereze wiyakire ubundi niba hari ikibazo ushaka kumubaza ukimubaze nawe umusuhuze.
Aya mbere na mbere ndabashimira mwese kubera ko ndi kumva ari ibintu by'ibitangaza ari niba mukorana n'Imana bwa hasi. Ntabwo ndi kubyumva neza kuntu igihe kingana nk'iki imyaka yose 20 n'ingahe yose umuntu ntanose nashakishije ariko umuntu yabagezaho ikibazo bigahita bikunda nta n'igihe cy'umwaka giciyemo. Mbere na mbere sinzi niba nabona nuko mbashimira
urakoze
cyane. Ubanza no kuvuga ngo murakoze bidahagije, sinzi n'indi jambo nshobora gukoresha.
Urakoze gushimira, nawe ubishimirwe.
Ndabashimiye cyane. Wenda ikibazo numva nahubaza arabizi ko ni Joseline.
Madamu Kayitesi, amazina wamuhaye ni ayahe?
Yitwaga Ndayisenga Joseline. Yitwaga Ndayisenga Joseline.
Ntabwo bizatinda, urabyumva umukobwa wawe yabuze amagambo asobanura ibyishimo afite ku mutima, afite akanyamuneza, afite ubwuzu, afite ukwibaza. Anashyira Imana imbere nkawe umubyeyi kuba wumvise ijwi ry'iki gitambambuga wasize muri Tanzania dore hashize imyaka igera kuri 25 umusize, ukaba umwumva avuga ubu ngubu. Mbwira, urumva umeze ute aho ngaho wicaye uri ku gitereko?
Dena kubwose ndumva ndende kuba musege umwana niha abakiri ku ibere ukamwumva ndana gute ntabwo nawe n'isenge uvuga nawe n'isenge uvuga birandenze cyane
hari abandi bana benshi batagize amahirwe yo kubona ababyeyi babarera wawe w'amahoro yanyuze muri byinshi agati makaramu subizi wabataha gushaka subira i Rwanda arararugunda aburaho ajya aza kubona umubyeyi umurera aramukuza n'ubu bari kumwe uwo mubyeyi wakurereye akagukuriza uwo mubyeyi we wamubwira he magambo
umva yarakoze mwana w'imibi yarakoze n'imana yarabibonye kandi icyo yakoze n'urugamba arwanye yumva ko yamuteyari umwana muto cyane ukeneye kugerwa akamurera ariko uvuga ngo yemba ntabwo nabona icyo namurenga uretse umwana w'imibiri ye yonyine
Joseline ayo magambo mama wakubyaye abwiye umubyeyi wakureze ayakuye ku mutima wowe uyakiriye ute urumva akunyuze
ndabyishimiye ariko mbere nta mbere mbere kose ndumva nishimye kuba mubonye nyuma y'igihe kinini ariko ndumva ntabona ni ukuri ntabwo nabona amagambo nkoresha kugira ngo mbishimireho
ijwi rya Amerika kudutabara kudufasha kugira ngo tugukure mu gahinda warimo tugushakire umubyeyi ntabwo ari igikorwa cyanjye genyine n'igikorwa cy'abanyarwanda benshi bumva ijwi rya Amerika barikunda kandi bafasha iki kiganiro agasaro kaburaga kugira tukiyemeje cyo guhoza mwebwe no guhoza imiryango yabuze abana yabuze ababo bakiriho bakiri ahantu hatazwi batazwi uko ariho bari abo bose tukagenda twongera kubafasha kugira ngo bagire ubuzima bwuzuye bwo kumenya aho bakomoka nawe rero ushimire abo bose ushimire umubyeyi wakureze akagukuza akakugeza akagufasha yamwara kumwe mu kiganiro hanyuma ushimire n'Imana yakuragiye kugeza ubu none se uw'amahoro uwo mubyeyi muri kumwe ari hafi ko mushaka sinkwambura ijambo hari ikindi washaka kuvuga mbere y'uko uwo mubyeyi
icyo nashakaga kuvuga mbere nka mbere nyine ndabashimira pe ndabashimira kubera ko nkurikije ukuntu nakuze nanone nkaba nanjye wenda ngiye muri sosiyete ubwo byageze hari n'ibibazo ese nanjye ntabwo naravutse nk'abandi bana ariko umfashije mu by'ukuri mwamfashije ibi bya Amerika mbashije nanjye kubona ikintu wenda gikomeye ndabumenye ko ariho ariko nta kindi navuga ushinzwe guhora nshimira Imana kubwawe koko nk'uko izina ryawe riri nta kindi navuga ushinzwe kuvuga ngo murakoze kandi Imana ikomeze ibayobore mu byo mukora byose kandi wenda ikindi navuga ni uko mbonye ko ibi bintu ari ukuri koko ntago n'abandi bose icyo nabashishikariza ni uko nabo babigerageza kuko murakora pe murakora ntabwo ari ibintu wenda byo muri kimwe cyangwa inkuru mpimbano oya nkurikije ibimbayeho nk'ukuntu naratwaye icyizere mbonye neza koko ijwi rya Amerika irakoze kandi mubaye
urakoze cyane
alo
uyu alo uraho mubyeyi mwiza
muraho namwe neza
duherukana mu minsi mikuru ya Noheli abanyarwanda bumva ijwi rya Amerika baratwibuka tuganira amaze kuganira n'umwana w'amahoro Joseline washaka umubyeyi we utubwira ko nta kindi umwifuriza ko wifuza ko yazagira Imana agahura na nyina yashakaga. None rero nagira ngo nguhe icyo nawe ugomba kuba wifuza nguhuze n'umubyeyi nkawe umubyeyi wabyaye Joseline umubyeyi warereye. None nagira ngo muguhe musuhuzanye gatoya, dufite iminota ine, bambwiye ko dufite iminota ine, reka tuyifate musuhuzanye. Kayitesi Josephine, uri hafi, uracyanyumva, uracyari mu kiganiro? Nguyu umubyeyi wakurereye mu kanya wambwiraga amagambo, noneho ndamuguhaye, ngaho mwibwirire ikikuri ku mutima.
Ngaho wa mubyeyi we wanoreye umwana ukamurera aho ngari ukahaba.
Muraho muraho.
Yewe mwarakoze, mwarakoze. Ngewe ku bwanjye numvishije bindenze, numva nta kintu nabashimira Yesu Imana yo mu ijuru yababaye hafi mukanderera aho ntarindi mukahaba. Mwarakoze, Imana izabaha umugisha.
Wakoze kudusabira umugisha. Icyo twifuzaga ni ukukumenya Jeannette, arakoze cyane. Tuzamushimira hari by'umwihariko ko akoze ibintu bikomeye. Ikindi nakubwira ni uko Joseline turi kumwe mu mwana uraho ntabwo yandagaye rwose, Imana yaradufashije araho ameze neza. Tuzishimira no kukubona. Ibindi wenda muzabiganira, turi kumwe byinshi, ariko ikintu nzabigerageza kumwumvisha ni uko mama ari mama. Ibyo ntabwo ibindi byose hari, tuzishimira kukubona mu biganire, kandi ndabifuriza ibyiza. Murakoze.
Nagira ngo nongere ngushimire mbikuye ku mutima. Ngushimire nk'uko nabivuze ubushize, kandi nkunda kwivugana mu kiganiro Agasaro Kaburaga, urukundo, urugwiro nk'umubyeyi wagize ugifite. Nakubwiraga ko urerera Imana ukarerera n'u Rwanda, warereye na Kayitesi, uwo mutima uzawuhorane mu Kayiranga uzabya ruheke. Nta kindi nakwifuriza, uzakomeze ube umubyeyi ukwiriye iryo zina koko. Kayitesi, nawe ndagushimira kuba utaribagiwe umwana wawe, wari uzi ko atakiriho, ariho yakubwiye yuko yakomeretse cyane. Ndagusaba kugira ngo uzamugenze buhoro, uzamuhe urukundo atabonye muri iki gihe mutari kumwe. Nawe w'amahoro Joseline, ndagushimira ubwizige n'urukundo ufite no kuba warahisemo kuza ku Ijwi ry'Amerika mu kiganiro Agasaro Kaburaga, ukatwizera ugafatanya natwe kugira ngo tugufashe. Mwese ndabashimiye kandi mbifurije amahoro n'amahirwe. Nibyo. Madamu Kayiranga, urakoze. Ni wowe ukwiye gushimirwa by'ikirenga, ni wowe wagize urukundo rudashyikirwa, ni wowe watoye uwo mwana Joseline w'amahoro, uramurera, uramukunda, uramugorora umugeza aho ageze magingo aya, wambaye hafi kuva yaza hano mu kiganiro Agasaro Kaburaga ashaka umubyeyi we, uramufasha, waje nawe hano mu kiganiro, none n'ubu wagarutse kugira ngo usuhuze mama wa Josiane kandi umuhumurize, umubwire ku mwana we ari amahoro. Nagira ngo nsabe abumva ikiganiro Agasaro Kaburaga muri kano kanya baguhe amashyi y'umutima uri imfura.
Ariko birashimishije cyane.
Kayitesi, nawe ngaho ukomere.
Murakoze, Imana ibahe umugisha, ikomeze bongerera ubutwari bwo kuvura abakomeretse, ibikomere bikagabanyuka pe.
Joseline, nawe ndagira ngo ngusezereho, umurimo wanjye ni hano urangiriye, ahasigaye naho Imana, ariko ndagusaba nawe kuzashyiraho akawe. Ndakwifuriza amahoro n'amahirwe, ndakwifuriza kuzagira ibyishimo nkuko wabyifuzaga birushijeho.
Yego, n'ese n'ese turabashimiye cyane kandi twese none dukomeza ibintu imbaraga mu byo mukora kuko akazi mukora nta kibuza umusaraba kuko umuzika byayo sinzi niba n'umuntu yabona n'icyo yishyura ariko turabashimiye cyane mwabakoze kandi rwose turinde uko n'imana nawe ibi ni hafi yishyiraho kandi tukagira imbere y'ibyiza mukora kuko ntacyo twabona tubahenda.
Urakoze cyane.
Agasaro kaburaga karabonetse. Agasaro kaburaga karabonetse. Auri kose teza matwi ibya Amerika nikututurutse mu ndirimbo mu makuru y'ubugani. Agasaro
mukomeje kumva radio y'ijwi rya Amerika ivugira Washington DC mu kirundi n'ikinyarwanda. Ikindi kiganiro agasaro kaburaga umwihariko wa muri sanga turi mu kwezi kwa kane umwaka w'1994. Umwana w'umukobwa wari igisekera mwanzi w'imyaka itatu yarokotse genocide yakorewe abatutsi ari umwe rukumbi ababyeyi be bamaze kwicwa bari batuye ahitwa Inyarufunzo muri Butamwa. Abo ni Ingabire Imakurata na Sengiyumva Celestini. Uwo mwana umutoni wa se Delphine bahimbaga Mafubo yatowe n'umusamaritani aramuhungana bagera mu nkambi ya Nyarushishi rwa Nkuba niho batandukaniye. Uwo mwana umubereye nyirasenge ari we niyo twagira Anne Marie aramushaka atuye mu mudugudu wa Kabacuzi akagari ka Ntungo umurenge wa Mwurire akarere ka Rwamagana.
Naje mu kiganiro agasaro kaburaga kuko nawe gikomeje kucyumva kuva kera kigitangira nkumva mubasha guhuza ababyeyi n'abana.
None se wowe ninde ushakisha mwaburaniyehe mwaburanye gute?
Yarangisha umwana wa mukuru wanjye wari utuye ahantu bitaga Butamwa kera.
Yego.
Uwo hitwa mu murenge wa Mageragere. Uwo mwana rero ababyeyi be bamaze gupfa hari abantu bamutoye baramuhungana.
Abo bantu bamutoye ni bande?
Ni umupapa witwa Kayibanda n'umudamu we niba bari bamuhunganye. Noneho bageze ahantu bita ku Rushashi hari inkambi bayicumbikamo bahabara iminsi. Noneho haza gukubita ibisasu byinshi. Nuko batatanye n'uwo mwana rero bamuhura batyo ariko amakuru naje kumenya nuko uwo mwana hari undi mukecuru wikomeretse yari ariko ntabashije kuvugana nawe nawe wari utuye aho ngaho Butamwa Nyarufunzo wagiye kuzana umwana we muri oruferi yabaga ahantu muri Zaire ahantu ngo bitaga niba ari indosho mu ngo muri oruferi yabaga y'abana. Niho yaje kubona rero uwo mwana ariko ngo aranamusaba barabubwira bati ntabwo twamuguha nta kintu cy'isano mufitanye.
Dusubire inyuma gato mbere uko tugera indosho. Uwo mwana yitwa nde?
Umwana yitwaga umutoni wa Delphine ariko bakundaga kumwita Mafu.
Uyu mugabo w'umugiraneza wamubonye ababyeyi bamaze kwitaba Imana akamuhungana kugera ku Rushashi Kayibanda umbwiye yaba akiriho?
Aracyariho rwose.
Atuye he?
Atuye Mageragere ahantu bita Rugendabari.
Ni hafi ya Nyarufunzo hariya bari batuye mbere?
Ni hafi ya Nyarufunzo rwose. Ni ukwambuka akantu k'agashanga gatoya ugahita ugera ahatuye.
Wigeze uganira nawe?
No mu cyumweru gishize twaravuganye ndimo kumubwira nti hari ikiganiro cyitwa agasaro kaburaga gica ku izina rya Amerika ninaranditse mbasaba kunshakira wa mwana ariko ntabwo baransubiza. Arambwira ati nibiba ngombwa rwose uzabahe na nimero yanjye mbasobanurire byose uko byagenze.
Ndifuza kuvugana na Kayibanda ariko hagati aho uwo mubyeyi wagiye gushaka umwana we mu kigo cy'imfubyi kiri indosho yakubwiye ko yamubonye akamumenya yari amuzi?
Yari yaramundi kuko bari batura yaraturanye na n'abavyeyi be yaramubonye yaramumenya ariko nyine urumva ntiyabashije kuba yamuzana ndetse kayibanda rezo ubundi twabivuganagaho
yego
ndabwira nti umfakire nimero za Meritiana ndebe ukuntu namubaza amakuru rwose ambwira amakuru ya nyayo arambwira ati nzagerageza kugushaka kuko ntabwo bagituranye neza
birumvikana ko hari amakuru akenewe kuri Meritiana hakaba n'amakuru ufite ariko nanjye nkeneye kuzuza nahabwa na Kayibanda hagati aho nyibutsa papa w'umutoni wa se Delphine nyakwigendera yitwaga nde
yitwaga Nsengiyumva Celestin
birumvikana ko abantu bumva ijwi ry'Amerika mbambaza ibyo bibazo byose kugira ngo bifashe buri wese utwumva muri kano kanya kumva umwana dushakisha uwo ari we uwaba rero yarazi Nsengiyumva nyakwigendera Nsengiyumva Celestin na Ingabire Makurata bari bafite umwana warokotse umutoni wa se Delphine Mafubo waba yaramubonye mu kigo cy'imfubyi cyari Indosho ni muri Repubulika ya Demokarasi ya Congo ubungubu ni waduha amakuru yihutirwa kugeza ubu ariko se wowe tuvugana magingo ya Ana Maria niyo twagira ubwo uri nyirasenge wa Delphine nubwo bwose ugishaka Meritiana mu makuru wahawe na Kayibanda ninde muntu ushobora kuba yaravanye uriya mwana hariya ku rushashi akamuhungana
yewe uwo musaza nawe avuga ko atamuzi avuga ko ibisasu byakubise bagahita batatana bamwe bagahunga ukwabo uwo mwana ngo akamushakisha mu bantu benshi akamubura ntabwo bazi mu by'ukuri umuntu waba yaramugejeje muri Congo amakuru yongeye kumenya kuko uwo musaza yagerageje gufatanya na mama nambara irangiye bajya muri Seyiseri bari azakuru baruje mu kiyozi
yego
bajyayo baratanga amazina barashakisha ariko nta gisubizo bigeze babona ubwo rero ntabwo tuzi ukuntu yaba yarageze muri Congo niba ari umugiraneza w'umunyempuhwe wakabonye wenda akavuga ati aka kana singasiga mu nzira niba wenda ari imiryango ifasha abantu wenda yakabonye nkazakuru waruje kakajyana nta makuru ndufiteho
umutoni wa se yari afite imyaka ingahe muri 94
yari yavutse muri 90 yari afite hagati y'imyaka 3 n'igice 4
uramwibuka neza Delphine umutoni wa se ari umwana w'igisekera mwanzi uramwibuka neza ku buryo wamumbwira
ndamwibuka cyane yari umwana wiraburaga cyane wari ufite uruhanga rw'amasoso manini agera inyuma wagiraga amaso wari ufite n'amaso manini n'amaguru yendaga kuba nta ntere paranteze mu gakeya
yego
nuko yari ameze yari afite ba nyirasenge bitwaga ba musabye imana bari bari aho hafi ye ba se babo bitwaga ba Loise ariko bose ntabakiriho umuryango warazimye wo kwasi
ukomera amafubu ashobora kuba akiriho nta kandi kantu wibuka nk'imanzi yari afite ahantu nta kantu wibuka
nta kandi kantu umwuzure nibuka mbi kuko nanjye nari mfite nk'imyaka nka 14 cyangwa 15 urumva yari umwana narutaga ariko ndamwibuka uko yasaga ariko ndumva nta kandi kantu umwuzure keretse kuba ari umwana nyine wariraburaga cyane n'amaso rwose manini
mbere yuko nkureka mu masegonda make dusigaranye nubwo bwose yaba atakumva kubera uko ururimi rw'ikinyarwanda atarwumva nzamusobanurira nimubona ni iki kintu kikuri ku mutima nka nyirasenge umaranye imyaka 28 ufite ushaka kumubwira ariko unagisangiza abumva ikiganiro Agasaro Kaburaga
niba mafuba nyimba rwose nagira ngo mubwire yuko tumukunda cyane mu muryango wo kwa nyina wasigaye nagira ngo mubwire ko afite ba nyina wabo afite na ba nyirarume basigaye ndetse niko na nyirakuru tubyara nyina aracyariho nagira ngo mubwire rwose niba nyumva ko tumukunda cyane kandi ko tumubonye twaba tugize umugisha kuko yaba ari umwana uje gucikura umuryango w'iwabo wazirije
Delphine naho yaba ari hose haba mu bihugu by'Uburayi na Amerika, haba na Afurika y'Uburengerazuba, niyo yaba yaragarutse mu Burasirazuba. Uyu ni umwanya w'ikiganiro Agasaro Kaburaga twifuza kumubonamo. Nongere ngushimire wowe Anna Maria niyo twagira, umaze imyaka 28 wizera kandi utegereje ni n'amezi atari make utegereje hano kuza mu kiganiro Agasaro Kaburaga. Ndagushimira kuba waragize kwihangana ukomeze utegereze wizera.
None baho umugisha kuzubwitange muhora na rwose. Iyo numvise kino kiganiro nkumva abo mwahuje amarangamutima aransaba rwose, nkumva ko muri abantu beza Imana izajya ibaha umugisha cyane.
Urakoze cyane.
Shaka gasaro kawe muzakabona, maze rero shaka gasaro kawe muzakabona, wicike intege. Shaka gasaro kawe muzakabona, shaka gasaro kawe muzakabona.
Kuva intambara yatangira mu Rwanda mu mwaka w'1990 hagati y'ingabo za FPR Inkotanyi zari zateye zivuye muri Uganda n'iza Leta y'u Rwanda y'icyo gihe, abaturage bari batuye mu makomini ya Muvumba yo mu Mutara yabereyemo imirwano ikomeye barahunze, abandi barishwe, abana basigara ari impfubyi, abagira neza barabagoboka. Nk'umuryango w'ababikira b'abakarikwita bafashaga impfubyi kubona ababyeyi bazirera bakazikuza, nguko uko Ghislaine Nyirarukundo yatandukanye na musaza we ari nitwe Benedict Apollo, washakiwe ababyeyi mu Bubiligi mu mwaka w'1993. Kugeza ubu ntibarabonana. Kubaho ufite umuvandimwe uzi ko ariho, nawe azi ko uriho, mukabaho mutabonana, biri mu nkuru ibabaje ya Nyirarukundo uri mu karere ka Gicumbi mu kagari ka Kamutora, umudugudu wa Kamutora yatugejejeho mu kwezi kwa kabiri.
Mu gihe cy'intambara twabuze ababyeyi, dusigara turi abana babiri, uwo nguwo nashaka gushakisha ubanze y'igihugu, dusigara turerwa no mu yindi miryango baradufata, turangije kubura ababyeyi, ndangije kuba mukuru njya gushakisha uwo mwana, kuko baduhaga amakuru ngo yafashwe n'ababikira bakarikuta Ingarama, bakajya batubwira ngo marume ngo niwe wamutanze. Mbajije amakuru uwo marume aho yaba ari, barambwira ngo marume ngo yaba yarapfuye ngo cyangwa yaragiye mu Bugande. Noneho ndangije nshakisha udukuru, nandika kuri adresse njya mu babikira Ingarama 2012, ngiye wabikira Ingarama, baramfasha bareba mu bana bafashe mu nkambi Ingarama, barambwira ngo nzane imyirondoro y'ababyeyi bacu ndayizana. Nyizanye nibwo Manseri yabishatse mu bitabo byabo, arambwira ngo umwana arimo, amadirese yaho aherereye, nuko tuza kumwandikira ibaruwa igerayo. Igezeyo baraduhamagara, bamamagaye turavugana, bambwira ko umwana ari aho, barambwira ngo nyuma y'abazamuzana aze kudusura. Bavuze ngo aze kudusura, turategereza ko bazongera kuduhamagara, ya nimero baduhamagaje yicemo, ariko adresse yabo bari baduhaye yose nari nyifite, kuko envelope byagaragara ko yagezeyo twe twabandikira ntibadusubize.
None se uwo musaza wawe yitwa nde?
Yitwaga ari nitwe Apollo.
Ubu se yitwa nde?
Ubu bamwise Jeunesse Aurelie. Ngo yaje kubatizwa bamwita Benedicto, ari nitwe Benedicto.
None se ko numva umpaye amazina menshi, turafata yahe tureka yahe?
Niyo abamasteri barebye mu myirondoro bafite baba ariyo baduha, nuko natwe turayandika. Papa yitwaga Mpozayo, mama yitwaga Kanyagara.
Amakuru ufite igihe yaba yaragereye mu Bubiligi na yahe?
93 nibwo yageze muri Belgique, niyo tariki bamwadobuse 93 ya mbere z'ukwa kane 1993 en Belgique.
Mbese kuki bamujyanye wowe bakagusiga?
Njyewe yarankurikiraga, ni musaza wanjye. Yarankurikiraga, twese turi abana, mama yaratuzaye tukiri dutoye. Ubwo rero umumama wakoraga muri umuntu uza muri centre nutritionnelle niwe umbwira ati wewe ati wari urimo gakuru nawe niwe waje kumfata ari inkuma atarashaka araneka anjyana iwabarandera uwo mumanseri abamanseri babo karikuta nabo bakuriraga aho ngaho ngarama bajyana uwo nguwo umusaza wanjye mutoya nuko nyuma nibwo namenye tubwo amakuru nyafite ko ari abo bamanseri bamujyanye ubwo ndaje guca kenge reka njye kubabaza amakuru wenda niba yarapfuye batubwira ko yapfuye niba ariho ati wenda nubwo twashaka kumenya amakuru ko yaba ariho tiko twabyakirize kuba twarasigaye turi bakeya nuko mbifata gutyo.
Justine nihera rukundo ngushinge cyane kuba ugifite ubushake bwo gushaka musaza wawe arinitwe Apollo Benedict ushobora kuba ari mu Bubiligi mu mugi wa Charny RG cyangwa se yarahinduye dore hashize imyaka myinshi cyo nakubwira nuko abana benshi bajyanywe mu Bubiligi muri myaka za 93 benshi muri bo Imana yarabaragindize rero yuko na musaza wawe tuzagira amahirwe yo kumubona tukabahuza nongere ngushimire cyane kuba wizeye ijwi rya Amerika ikiganiro Agasaro Kaburaga gira amahoro.
Yego yego urakoze kandi n'amani bakomeze baho umugisha.
Agasaro Kaburaga.
Agasaro Kaburaga. Mu gusoza iki kiganiro ndifuza kwakira umukecuru w'imyaka 74 yari afite 12 u Rwanda rubona ubwigenge ari na umwaka yavuye i Bugande aho yavukiye aza mu Rwanda yaje ari hati wasiga ababyeyi be n'umuryango we yitwa Kabagande Gaudensia ise yaratuye ahitwa Kalungu mu karere ka Masaka akitwa Kagegera na nyina kaba Mukangwije. Kabagande Gaudensi atuye mu murenge wa Kigali umudugudu wa Karama akagari Kanyabugwa ramaze iminsi yandikiye ijwi rya Amerika ndamuhamagara dore uko yanyakiriye.
Ndabaramutsa ni Kabagande tuvugana. Kabagande uraho jewe nitwa Venuste Nshimimana ndi ku ijwi rya Amerika.
Muraho wamfuraho
urakomeye.
Ngaho wamfura ya mama we uraho
ndakomeye wa mubyeyi we
yo urakoze wamfuraho yewe data we numva kuvuga nka nyabuturo mama wambyaye we imanishimwe kubaduhuye ni ukuri.
Yego
kubaduhuje ni ukuri urumva ye
kadame
yaragushatse mbura inzira nacamwo imabaririza mbura ahantu nanyura mbura inzira na mbona sobanuza umuhunyo mbundu umukecuru mfite imyaka igera muri 80 urumva.
Yego
ubwo noneho rero nkaba mfite abantu b'abavandimwe bange b'ababyeyi natayi muri Bugande.
Yego
navuye muri za 62 navuye muri za 62 ubwo noneho kuvuga nagira mu Rwanda umutegeye nyine kabaka baho yari atwirukanye kuko niho navukiye. Ubwo rero nkaba nashakaga wenda nkibaza ni wenda nabona akantu wenda n'akamwe kaba karasigaye numva najyaga ntega amatwi ijwi rya Amerika nkaritega amatwi nuko noneho numva riranshimishije numva nshimishijwe n'akariya Agasaro Kaburaga.
Yego
ndanabakunda cyane cyane rwose
nibyo
ndabakunda nta n'indi radiyo nkunda gucuranga keretse iyo hagiye muri Swahili cyangwa ibindi birenge.
Oya
ukuntu uvuga ukuntu ushakisha abantu mbaburanye n'ababo.
Yego
none se wagira ngo nguhe amakuru y'abo bantu
nicyo nari nguhamagariye wa mubyeyi we y'umuntu agushatse nongere nkwisegureho bisaba gutinda gato kubera ko muba muri benshi mushakisha abanyu tukagenda tubakira ko buri wese aje adusanga none rero ni wowe wari ugezweho ndavuga ntireka ngo uhamagare muri kano kanya tuganire mbwira amakuru y'abantu bawe ushakisha. Yego
abantu ushaka cyakora mama we namusize ntibari kubona ntakiriho kuko nange ntibyingano yanjye.
Yego
nabamama wacu nabasize nabamarume ndumva batakiriho ariko babayeho wenda umwe namusize ahantu bikarusana yitwaga gikenyetse n'umugabo wose watirike undi namusize ahantu bikacyashumi nawe yitwaga kambunda umugabo we niba yayitwaga teyine noneho nkaba hari akandi kana ka gikenyetse twajyaga kungana ariko kuna nakarutaga kwitwa mukarukwayi naho mama wanjye rero we yitwaga mukangwiri noneho njyewe rero nkabakabagande mwene kagegera ubwo rero abo bantu niba wenda hari akazi gahiyo hari n'undi bitaga agafaranga nyamugabo wenda niba hari n'umuryango waba warasigaye ndumva nababona nakumvikana nabo wenda wuzuriranyije nabo wenda hari umuryango wabo waba warasigaye tugahunganya tugahamagarana ndi mu marembo ariko wenda bibaye byiza nagenda nkumvikanye nabo mvuganye nabo
oya buretse kugenda komera ku buzima utegereje ubanze urebe ko twabona umwe mu muryango wawe warasigaye ndahera ku byo umbwiye birumvikana ko ari papa wawe Kagegera ari mama wawe mukangwije uko bimbwira barasa naho bashobora kuba baratabarutse batakiriho
papa yarapfuye papa yarapfuye nawe yapfuye ashaje amaze kugira imyaka ahari mirongo abiri ijana niba ari nangahe sembizi
ni byiza
yapfuye nyuma y'intambara ariko na mama ni uko kuko ariko nabonaga mama ari we mutoya kuko navuyeyo mfite imyaka cumi n'ibiri
none se bariya ba mama wanyu uvuga ari ikitegetse ari na kambunda ndetse n'agafaranga
na mukarukwayi
ni abantu bane ariko nagira ngo numve icyo mupfana none se ari gafaranga ari mukarukwaya ari kitegetse
mukarukwaya
ari na kambunda abo mupfana iki umwumwe gafaranga mupfana iki
gafaranga yari n'umusaza wabo ni marume
naho se mukarukwaya
mukarukwaya yari umwana wa gitegetse yari n'umuna wanjye gutwitwa ko tubyindiri ikagetse agendimwe na kambunda na mukanguye
hanyuma mukarukwaya akaba umwana bakitegereza none rero buriya twashakira kuri bariya bana bakiri batoya wasanga buriya mukarukwaya akiriho ariko nta kibuga yuko ko nakitegetse atariho nta kibuga ko uriya nyoko wanyu kambunda atakiriho bashobora kuba bakiriho ubwo rero unyibukije neza aho mwari mutuye urumva wavuye bugansi imyaka cumi n'ibiri ni kera ariko uhibuke neza uhanyibutse kugira ngo ijwi rya Amerika rirumvikana muri Uganda kuri icyiciro tuba turi kuri FM abantu baratwumva neza ku buryo uwakumva yavuga ati umuntu namumenye ndamuzi none usiga umusaza papa wawe Kagegera yari atuye he muri 62
aho ngaho nyine yari atuye ndanahareba ku kigunda cyahinduka n'ahantu bita Kamungi igomborora niba ari Masaka niba ari Karongo naho
yego
ni Kamungi
ntacyo bitwaye Karungu harahagije naho se kitegetse we ndumva namwibuka cyane we yaratuye he
yaratuye
Rusana naho se gafaranga we yaratuye he
yari umuyerezi yari umuntu w'imbuyerezi ariko yabanaga na bakuru be na nyina na nyina yarakiriho na nyina wa nyogokuru wacu yarakiriho
none se wa mubyeyi we Kabagande nyuma y'intambara muri 1994 nyuma y'ubwicanyi bwabaye mu Rwanda jenoside yakorewe abatutsi irangiye hari abantu bari barahunze bagarutse mu Rwanda baturutse iyo za Uganda hari n'abaturutse mu bindi bihugu hirya no hino nta muntu wigeze ataha avuye iyo za Uganda ngo umurebe unamubaza amakuru akubwira ati i Masaka hameze gutya dore bene wanyu ko nabasize ari nabo nabonye nta muntu wigeze ubona
kandi kanone se ko muri Kigali kandi nyine aho twaje twihitira ni ahantu bita Imarenga Nija kayenge zagitaramira yiyo.
Yego.
Nika niyo nika muna na komote na ngi Nuno kazi ahubwo se hari nundi umugabo wanjye nyine wandonguye nawe yagiye muri 73 yitwa Munyakazi wanjye tuyenze na nyina nyirabaguje yego umugabo nawe yagiye atyo agenda amahera niba yaba ariho niba ataba ariho sindizi ndetse n'abo bose sinabura n'umwe wenda tubonane
nawe yagiye agiye Bugande
yagiye Uganda mbwira ko agiye Uganda hari agatembo yari yakoze nuko agenda hose ubwa Habyarimana akigiyeho akijya kuyobora
agiye ntiyagaruka
yagiye ntiyagaruka ntabwo yashubije amaso inyuma mwese
ntiyigeze yenda kohereza ka telegaramu kera boherezaga ka telegaramu
n'abana yasigiye barashize wa muntu n'abana yasigiye barashize yasigaye yite nabo yarapfuye ubona yasize yite hasigaye
impore abo wagombye kuba ufite wiyambaza ubafite hafi bari Bugande ariko ntabwo uzi aho baherereye nizera nkomeje ko ijwi rya Amerika kubera ububasha rifite bwo kugera kure bigera ku bantu benshi kandi nk'uko wambwiye murikurikira muri benshi abantu batwumva muri kano kanya waba azi Munyakazi ni umuhungu wa Ndikuyeze wari warashakanye na Kabagange wamumenya ndetse nawe aramutse akiriho hashize imyaka myinshi ariko nta wamenya ashobora kuba akiriho ashobora no kuba yarasize abyaye yarabwiye umwana we ko yasize umuryango mu Rwanda yaratanze izina ryawe wakumva uwitwa Munyakazi wari utuye Kayenzi ka Gitarama wari washakanye na Kabagande uvuye mu Rwanda 1973 akajya Uganda aramutse amumenye ubwo nawe yatubwira ariko cyane cyane turashaka abavandimwe ba Kabagande turashaka ba nyina wabo turashaka Kitegetse na Kambunda turashaka umwana wa Kitegetse ariwe Mukarukwaya Mukarukwaya turashaka kandi na Gafaranga yibutse yuko wowe Kabagande papa wawe yitwaga Kagigera na mama wawe akitwa Mukarugwije abantu babamenya bari batuye Masaka muri Uganda baturutse muri Uganda bahabaye bahakuriye abamenya uwo muryango muzafashe uyu mubyeyi ari mu Rwanda ntabwo ashaka kuva kuri iyi si atamenye ko ahasize umuryango uza muzungura none hari ikindi wumva tambwiye ko ndabizi ubwo ukunda ijwi rya Amerika warukumbuye kugira ngo tuvugane hari icyo nibagiwe kukubaza hari icyo wifuza kongeraho cyadufasha kugira ngo umuryango wawe uboneke
ntabwo rwose rwose icyo nifuza ashaka kongeraho niba nifuza yuko nabona wenda n'akantu baba barasize kakoresha uko kashoboye agakoresha uko ashoboye inomero zanjye ukazimuha noneho akazampamagara wenda tukabonana cyangwa se tukavugana nkuze naba nishimye nakwishima cyane bihagije kandi nabasengera ku Mana mwamfuramo
ngaho rero ukomeze usabe cyane kugira ngo iyo Mana izagufashe ikube hafi ibe hafi n'umuryango wawe nugira Imana ntuzaburane ntazabura akazaza kukureba ngaho ukomere ugira amahoro
yego mama murakoze mwamfuramo
ikiganiro cy'uyu munsi ni hano tugisoreje nongere nshimire mwebwe mwese mwampamagaye mukampa amakuru yatumye Joseline w'amahoro abona umubyeyi we cyane cyane Jeanne Pomisene Kagabe inshuti y'ijwi ry'Amerika ntukiri inshuti gusa ahubwo ubu uzatubera ambasaderi aho utuye n'aho ugenda hose nawe Dona Marlene Mukayiranga urwo rukundo n'urugwiro ugaragariza umuntu cyane cyane utishoboye
urakaruhorana agasaro kaburaga ni ikiganiro kibagarurira icyizere cy'ubuzima no kubaho n'umwihariko wa muri sanga ku ijwi rya Amerika nakagaruka mwari kumwe na Venuste ishimiye Imana.